Choo-doo, 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 choo-doo-day. Thumping like I'm a ringtone, and I'm a ring-on. Who you been tin-tum-tum? Swagga zake ziko simpong, a penny bingong. Ani hishi ham-ham. Niko nae sina nyimbo, nikatoba single. Paka salsa na album. Nimkari wa mitino, ategi mingo. Kitandani masham-sham. Ina siku minikorai. Ina siku wizi penzi linatiyo forai. Ata mama na papai. Wanasema merizidi TBS kwa uborai. Ina siku mini konai. Ina siku wizi penzi linatia forai. Dem mama dem papai. Wanasema merizidi TBS kwa uborai. Tukutani tena barai eh. Ay, barai eh. Jounipe tena barai eh. Si, barai eh. Usikuse kuja barai eh. Ay, barai eh. Itakungoja barai eh. Si, barai eh. Bila lotion, mkari wa fashion. Baby kama home, it's alright. You've got a temptation, staki ni kukose. Matajiri wakani borai. Penzi langu si abortion, usijipe question. Mimi ndiye mume borai. Wana nipangia mission, ili unitose. Nimemuachia molai. Ina siku mini korai. Ina siku wizi penzi linatia forai. Ata mama na papai. Wana semo meri zidi TBS kwa uborai. Ina siku mini korai. Ina siku wizi penzi linatia forai. Dem mama dem papai. Wana semo meri zidi TBS kwa uborai. Tukutani tena barai eh. Ay, barai eh. Jounipe tena barai eh. Si, barai eh. Usikose kuja barai eh. Ay, barai eh. Nitakungoja barai eh. Si, barai eh. Ata mama na papai. Wanasema meri zidi TBS kwa uborai. Kina siku mini korai. Ina siku wizi penzi linatia forai. Dem mama dem papai. Wanasema meri zidi TBS kwa uborai. Tukutani tena barai eh. Ay, barai eh. Jounipe tena barai eh. Si, barai eh. Usikuse kuja barai eh. Ay, barai eh. Nitakungoja barai eh. Si, barai eh.
Johnny.